studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
hedi be studio tamani o do sa saki ko modo usman diko halan ton kabaruji gondi do di juude maison de la presse ila bamako nana gouvernement e gube ciñide kawran ngal bami hono aadi joinde lamu jakunde di fatido do e sappo joi lewru novembre ndu de tenugol wotobe wanda batte woteji communaji di de hono taldi salaire do anan gondi e nanere les sahal tumbuto ana region ngaji do joingol lamu jakundeji di fu buri hebude tiidal laaji nenno de paade yogaaje yogaabe kana kurti pati wobbe war horobe ngarta do lamu de inare du warti de ngaldure baname de tagal ko torra tagal torra ngadu ka hono faaka sun koobe nogay e go on kan jalti e juude goto naade goto nonno nangama du batte andinde hono turube no larma meden dakiri ton yimbe jamban kaborde paliki hono mobilaji tati do lawol tonka yaade nyafunkeli lam tumbutu taton keddike hen taton du barmi yimbe nyafunke daardi hono lamun koobe ndena region o do di ngoni sembe kabaruji dum en jogani o bismillah modon on e hedade studio tamani de tenugol yimbe woto woni dum woni woto communaji di wandande gouvernement e gube ciñide kawral ngal bami hono aadi joindi lamu jakkundeji di fatila do e sappo joi lewru novembre ndu li paade ke sa ha leedi ndi dabar hon dabar mudum ka ana jogi tiidalaji heedi gaawo tumbutu fawarde e menaka do gube kewde jankiraadi do hono latago lamu jakkundeji di yogabe ka bi tiidalaji mudum ngadana hono fuddugol makudu torra keddena Umar Waygalo fa bedro den fam
golleji kandi jokkitaade no lamu hakkundeejo haani joinirede le sa ha leedi meden di dum waddi iblisaaji hakkunde gube noddi tirtoode azawad de won gube godde antol kollitinde wiide jaba e tiagal ko lamu yaltini dido sariyaaji ko le balde jabbinode gube godde kasen gonde le lamu mena kadde be noddirta mouvement pour les salis de l'azawad kolliti wiide kanya ko he muden jaba nay no lamu hakkundeejo haani joinirede le sa ha leedi meden di sabi de be bi dum huncanta himmeji mabbe hore kambe ne be jogi nokkule kewde le lamu mena ka o yimbe malion kobe gombe nokkuno dirtede beraale lamu murtani kanye ko he muden kolliti wiide don tawa ko buri hewde beedo yimbeele fuule lamu tumbuto jeya to gawoto sukabe jokkolbe gombe tombe ngadino majireje hollitindi wiide be jaba nayino lamu hakkunde jo haani joinirede le sahal leedi meden di le majjube kolliti wiide feesu do joine jeewa yalla hono beedo yimbeele kan nayirade bangal lamu o tagal mudube kolliti wiide joinde beedo yimbeele yo hokkude wayde nyangere sembe le leedi meden di sabi de beedo yimbeele yobe yimbeele bonderebe le majju tende yimbe kanbe wotade dido yambereji puddile balde jabbinode be kollitiwid lam hakkunde jodon hanno joinede do e sappo e jo lewru novembre ndu honde to wobe kollitiwde rewde dido seriyaji jafa sabi de be kollitiwid no woteji di kani wadirde le noga lewru novembre ndu idum way wadude le hen tidalaji goddi
le balde sappo pade lamu jakkundeji di joinede nenno dabar mudum ka anati dora fuddude le lamu tumbutu le pale yogaje yogabe jamiraale batte hultudo no wabbe torobe pati ngarta e damu o Mohamed Oye Cisse mo walde jeyabe sahal darani de yirwere deejdo won ko haalde Issa Faka ba Cisse ko kedana ko Umar Waygalo faccitani
en min
taykiti ki yo keriyanta ko mo bangina ka suuda tiagal lamu hakkundeejo o min taykiti ki yo dum wayde portal non dum wadi so min bimi jabanta lamu hakkundeejo hande min jabanta dum jango yimbeele gombe le nokku obbe be taykiti ki wiide de do hunde feway dum wadi so be bi dum waawa wadeede fa hande dum waday dum nyalaw hande o beedo yimbeele kanbe juddinede be andi so wiama faabe gotine be kebata laamaade sabi de yimbeele talkaabe wonbe do be jabata be ardo dum en hodo wadi so min kulinde do hunde beedo yimbeele bonderebe kambe garno so be torruno do yimbeele be illa arande so wiama faabe laamo kasenne wana faabe keedintina torra mabbe ka
kala ko jiddon faabe taade po de fay do be madame Facebook na Twitter do studio tamani wayde deejere ana dengi le lamu motti hankin Amiru Jaba le cercle jenne wonki mudum harbama tiagal galle mudum e wi cede en yo yimbe dido ndartanobe dabaji mu en jaltine e fourier jaltinimo le galle makko on wattu woni ko tatobo mo be gaddi dande o yotti se uditi yite fewde makko be taton fuka be kebi dogude weti motor banamba ka wadi fa kasinkobe noga e go on dogi de inara ka warti le ngalur nde fa yimbe fu anakinni hajoji mu en nenno goto nado goto kalan do wayde way be no larme meden dakir ton ana e juude kon nanno kanko Mohamed Sidibe jokko maire Banamba wonko halde Umar Waygalo keddena Mamadou Sama Seku
Abdoulaye Banamba marche
ko jun okay ngalure banamonde ana deji goto fu ana hinni haaju mudum gendarme mbé ana do be gondi e rendu nokkuji di kason ko be dugube be soynama beta ko der ngalurende mi metama sonne ko mi andinama wide goto mabbe iwi hen yo gorko modo jaado boro tew mako yitama du lawul wuro mako holtama wide nyawdo non sonne der kasotun modi non jati sawrede pa bido bandiji di an le juude gendarme en wakati jun o ndenno ana hani ko mani be kawr ndena go en gattana on nokku hakille bondere be ngari der ngalurende gilla 0h fa 3h fa be bitti mangal pade fuf hadalbe wadde bonandaji mabbe do e bandun ana wawi hukkude be hakillaaji goddi buri fuf fakune kulikuru e Banamba yo kilometre chapande jetti e joyi tan non hewti di bonandaji ka ngadi yo be tinno fiide dabere hakillaaji yimbe jotto ngalure Banamba dun hewtande naw
yimbe jombe en kabarde chami e do mobilaji tati hankin do lawol tonka yaade nyafunke le mudun yibe taton keddi ke hen janginobe didon kanyo e sofer goto taton wobbe du barmi fasanne hono yanobe be ka poyama ko jogino fudu bantama mobile be jaadi e mobile gotel du nana jaabe nyafunke ka dardi lamu kobe den region o nanno kanko kalba dolo horejo kap nyafunke wonko haldi Assetou Kanté keddena Mamadou Sama Seku
nyande altinere nde woni ko janginobe din be imike yaade tumbutu bangal haajuji mabbe yoga nder banki wattu ne be wartanno nde woni ko be kawruti e bandiji en darnube non mobile ngel be gondi non e larwude don e don be pidibe jabe mobile mabbe ngel yoppi lawul ngel taliti dun labi kewdi donnowo o e kanye janginobe din be fuf keddike hen hono ido kabaruji tan iminta hakillaaji mbele hulbinambe dun fasanne sabe dun yottike nokku fa neddo wawa fi ndartoyde ngure mudun an kasani mi anda fuf no mi ngatta kabar nde nagu nokkuji amen di jotta fay sede kam jittira ka fe jogorade dun no wori ni dido titallaji matete sanne le kabaru jande amen de miden darra lamu kobe ngattan hakli san himbele gollobe garbe gabe den kani renede e haybede
jande du fuditi nyande altinderne le ngalore nyoro mango nono walde syndicat janginobe jabi haldede se hawre dalidi murta mudu golle nenno yaade yeso nattinde e golle suudu baba fawarde e hono tottugol jobdiji dibe kebal tafen di hawjuno mu e do communal di ngoni woni sababu wadde de do murtede kanko Moussa Michel Sissoko gonde syndicat janginobe wonko halde Fatoumata Togola kanyi Abdul Karim So kedo dan ko kejaado studio tamani le radio jamana ñoroto Abdul Karim So faccitani en
ereji amin anni fewne ko heewi gollama min pamondiri dow peeje kewde dum saabi nde walde amin de yamiri yo janginobe lekonbe bamtu golle nyande altini academy ñoro neldi ereji yimbe men fotobe yobede njobdele mabbe ndeka ede mbaawi wiide peeje lelnaade de puddama gollirede ha woddoy sanne miden jidi peeje de fuf ngasa fewneede der nde do yontere sibi yidde jiptude accugol golle amin de yimbe heewbe tawtoraba battu o min kaldi min pamondiri min jabbi dum addi walde nde yamirde janginobe be yo bamtu golle ardibe be keba fewnude dereji di ha timma janginobe lekkonbe fu keba fodde mabbe janginobe fotobe yobede be keewi sanne sanne ndartobe fodde mabbe njobdi ko wayne ardagol e kalifaagu golle e ko nande den
hono batu Marrakech ka ana wayi hono hebude golleji tentiliidi e wi jeyaabe mali do dum do e wi hejaabe mali wombe ton no kanaka leedi ndidu kan dun kanko ibeka o mo domta altiner waronde ton kanko Mohamadou Touré nela do studio tamani ton wonko Sefani en kede den ko Umar Waygalo faccitani en
hejaabe leedi mali ndi wattu jonobe ciinan wiide ko hani adrede fu jeere yalla hono leedele bande anniyaji wiide do e 2020 jaltinan ko yaata milliarduji temedere dollar no ido anniyaji kani tabirede kan dina irade wode no wattu wonti e waylitirade le projet ngaji di mali warta darnaade di be ngara haldi ton kabar yirwere kuran ngaji teddi le nange tutude ledde e yirwere nayirinde bangal kamu yewedu yalla hono nokkule durdudde kani mojjintinirede hejaabe leedi mali gombe to amara kesto be chapoto wakkati jono yewe yalla hono hejoji leedi afriki de kani huntinirede hore ko yaawi be kala du ko nangata hakkile bangal balligu mali hore mudan hani hollude le hen tagu masiji nairi di bangal labal kani e lamu lobule jawlel de be kani hokkede de
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaru region ngaji meden tumbutu hono joggol hakkilo jogalo gouvernement sukabe hebande deere woni sisili hono mi jaadi du do do mudum kayen to tumbutudo yo horejo janginobe ngadana dedo jande kuchala daranibe heba dono demal balal kessal ngadi beta hande batumu en le lebitati fu o nenno yo yimbe chapantato wombe le hen kawri e batu o e wi humanibe batu o du ngaldo kawrital faabato hebudo laawi kesi fa hono yingo fa warde golle dabareji demal le politika fu njuppo nenno yo ONG Ahmed woni ardo golle batu o sigaso hebi usine keso balito hono tundele e manaji tipadi nenno yambere hurdubi tigol usine o wadi handen hitane fu yotoniji temeder e chapande jetti o waylitita kudde baylitete dedu lato hono chagorde occode kanyum e dereji gollirde de ana yeli habude e waltigol wakkati fawarde e hokkude golle amtare yo dingoni sambe kabaruji men jogadi on bismillah modon hedad fa hande kedde hedade yowtor men dane yeso.